Shanjua mina
Finanda Classic
Ishina sita kipai
DJ Abba Boy DJ Abba Boy Unatalu wewe Unatalu wewe
Woro ni ro 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 ni ro
Achunchua wanangu nimenua sim sasa Oya nimepata tambo Aijarishi mchawi na simu bwana Macho matatu sio mchongo Aya sasa picha, picha Wanangu tupige picha Picha bila ya filter Sambo na umekasirika Picha, picha Naomba tupige picha Hata ukikasirika Napiga bila ya filter Yamani mwoneni usura ake bila filter Inavochekesha Uyu dada sura ake bila ya filter Kipiga picha inatisha Yamani mwoneni usura ake kama emoji inachekesha Uyu dada kumbe anabebwa na filter Ukimona live wanatisha Siku ya kwanza kununua smartphone wala sikuwa na bando Nikaweka bondi memory card yangu ili nipate bando Kwanini kila kitu kinipite leo na mimi sikosi uondo Kwangu wa vocha nitajie namba niingize ili tutie bando Nikaweka vocha chap chap Nianze kudownload yapu Nikafikiria nianze kipi kati ya insta na whatsappu Nikakumbuka kuna snap Ngoja nifanye chap chap Bando lenyeri sijeri kakata Nikaikosa hata tiktok Kuuliza siyo ujinga ile ndo nini naona leo Naitaka ile application ya kuona gazi ile video Ni download ye mange kimambi hapu ni yaone matukio Zanyuma zilizopita sijaona nitazame marudio Kweli ujinga kazi sina pono tunamaliza bando Koja niangalie za mastan sije nikakosa uondo Si unajua ushamba tena simu waikai kwenye mfuko Mda ote mkononi kama naishi kwenye mafuriko ushamba Oya wanangu nimenua simu sasa Oya nimepata tambo Aijarishi mchawi na simu bwana Macho matatu sio mchongo Aya sasa picha, picha Wanangu tupige picha Picha bila ya filter Sambo na umekasirika Picha, picha Naomba tupige picha Hata ukikasirika Napiga bila ya filter Yamani mwoneni usura ake bila filter inavochekesha Uyu dada sura ake bila ya filter kipiga picha inatisha Yamani mwoneni usura ake kama emoji inachekesha Uyu dada kumbe anabebwa na filter ukimona live wanatisha Achabalia Umefuria una smart, unashindwa kujisnap Hauna simu tupige picha, doma na skuo ni whatsapp Kama mbaya mbaya tu, hata ukijisnap Hauna jipya dada, hata ukitumia mekabu Hoya kinipiti kitu wasa hivi vyote na viona Siyari anza pididi, unazani misi kumuona Asa kaja mwingine uyo pididi anafazari Kama usha mjua cheza kama batazari Haya sasa kama batazari, mikono kifuani Nipeza pididi Wapandishe mkwiji cheza kama bantazari Mikono kifuani Nipeza pididi Wapandishe mkwiji Ashokari wewe We Haba MC shina sita kipaje Anikiwa Finanda klasiki Anikiwa na producer Fazili chunchu chumcha Cham Ashokari wewe Atimu ile ile Atimu ile ile ishina sita kipaji Anakubali wanangua ishina sita kipaji Dula base Ashokari wewe Watoto ambaga atebeke kinondoni mbaka ila Wanangua pwani mbaka bala Ayapa nyingine tena Tena ADJ Abba Boy Unatari wewe Ashokari wewe We
Kambix Chunchu